kiro safi nimekupa moyo kainama, ni akili zaniruka si ya chimba cha yeye haki miukwa yani wapenda nao penzi moto unafuka acha uwe wao na maumivu ya mapenzi wala staki tena takuwaza hukunoga mapenzi yani staki tena takuwaza oh yeah atakuwaza oh yeah atakuwaza.